Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. U Rwanda turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujya kuri w3 radio yacu voa.com mugakurikira ibiganiro byacu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, ubwo ikiza cya virusi ya corona cyadukaga, ibihugu byinshi ku isi birimo n'u Rwanda byahise bifata ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Muri izo ngamba, iyahinduye cyane uburyo ibintu byari bisanzwe bigenda ni ifungwa ry'ibikorwa bihuriramo abantu benshi no gushyiraho ibwiriza ryo kuguma mu rugo. Uko niko amashuri yose yo mu Rwanda yafunze kuva tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu rwego rwo kubahiriza izo ngamba. Kuva icyo gihe, abashinzwe uburezi mu Rwanda bashakishije uburyo amasomo yatangwa ku banyeshuri hakoreshejwe ya kure kuri murandasi cyangwa mu bitangazamakuru nka radio na televiziyo kuri bamwe. Gusa ubu buryo ntibwashoboye kugera kuri bose kuko hari abadafite ibisabwa kugira ngo bashobore gukurikira aya masomo. Ikindi ni uko bwifashishwaga gusa nk'uburyo bw'ingoboka, ariko mu by'ukuri budashobora gushingirwaho ngo ibyari bisanzwe bikorwa no gukora ibizamini byo kwimuka uva mu mwaka ujya mu wundi bikorwe. Nicyo gituma ubw'inama w'abaminisitiri yateranaga mu cyumweru gishize ikemeza ko amashuri mu Rwanda afungura byabaye inkuru nziza ku nzego z'uburezi mu Rwanda. Minisiteri y'uburezi yahise itangaza ko amashuri agiye gufungura imiryango kuva muri uku kwezi kwa 10. Nk'uko byatangajwe na Ministre Valentine wa Maria, amashuri azabanza gufungura na amashuri makuru na za kaminuza. Muri ibyo bigo hahindutse iki kitariho mu kwezi kwa gatatu bifunga, ubu noneho gishobora gutanga ikinyuranyo mu kwirinda COVID-19. Abohereza abana babo kwiga muri ibyo bigo bigiye gufungura bizere bate uko abana birinda iki kiza mu gihe bari ku ishuri? Abarezi muri ibyo bigo bigiye gufungura imiryango sebo barasaba icyo abanyeshuri bitegura gusubukura amasomo. Ibyo bibazo n'ibindi nibyo byatumye ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi kibatumiriza bamwe mu bayobozi n'abarimu ba za kaminuza mu Rwanda ngo tuganire ku buryo biteguye n'uko gahunda yo gufungura izagenda muri za kaminuza bigishaho. Mbere y'uko twumva uko bimeze mu mashuri, ariko reka tubanze twumve Ministri w'Uburezi mu Rwanda Dr. Uwamariya Valentin asobanura mu buryo burambuye gahunda ya Leta y'u Rwanda yo gufungura amashuri mu kwezi kwa 10.
Kwitwara neza kw'Abanyarwanda kwatumye ku itariki ya 25 z'ukwa 9 inama y'abaminisitiri ifata icyemezo ko n'amashuri yatangira gufungura, cyane cyane kubona ari rwo rwego rwari rusigaye mu gihugu rutarafungura kandi rureba abantu benshi b'ingeri zose zitandukanye. Nkuko nari mbivuze rero, nubwo icyemezo cyo gufungura cyangwa se uburenganzira bwo gufungura bwaba bwaratangajwe ejo bundi, imyiteguro yo yatangiye mbere, kuko nkuko mubizi hari igikorwa cyo kubaka amashuri mu gihugu cyose. Icyo ntago cyategereje yuko icyemezo cyo gufungura gitangazwa kugira ngo dutangire dutekereze no kubaka cyangwa kongera umubare w'ibyumba, ahubwo ni imyiteguro yatangiye mbere ijyanye n'ibindi bisabwa nk'uko tubigaragarizwa na Minisiteri y'Ubuzima muri gahunda yo kwirinda icyorezo. Harimo ibikorwa by'isuku, harimo guteganya uko tuzajya twubahiriza intera mu mashuri n'ibindi. Ibyo byari byaratangiye n'ubundi, ntabwo bitangiye ubu ngubu kuko twahawe ubwo burenganzira. Uyu munsi rero nagira ngo mbamenyeshe ko nk'uko twari twabivuze mu minsi yashize, turatangira gufungura mu kwezi kwa cumi ariko duhereye ku mashuri makuru na kaminuza. Kuko inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru na kaminuza hari ubugenzuzi yakoze, yakomeje gukorana n'ibigo by'amashuri bitandukanye. Mu gihe twari tugifunze amashuri n'ubu tukiyafunze, hashyizwe imbaraga mu kongera ikoranabuhanga mu burezi. Ibyo ngibyo kaminuza zose zarabyitabiriye, ariko noneho uyu munsi niba twemerewe no gufungura tukaba twajya mu ishuri kuko hari amasomo amwe n'amwe ubona biri ngombwa yuko mwarimu aba ari kumwe n'abanyeshuri. Habayeho iryo genzura, nagira ngo mbamenyeshe uyu munsi aho duhagaze mu rwego rwa kaminuza n'amashuri makuru, kuko hari amashuri n'ubundi yari afite ubwo buryo bw'ikoranabuhanga ndetse rinahamye, bamwe bakomeje no kuryikoresha bigisha ndetse babasha no kurangiza umwaka wabo wari waratangiye. Ubu ngubu rero abo ngabo n'ubundi bemerewe kongera gukomeza bakigisha. Hari kaminuza esheshatu ndagira ngo nzibabwire zemerewe gutangira gukora guhera muri uku kwezi kwa cumi zikoresheje uburyo bwombi. Kuba mwarimu yaba imbere y'abanyeshuri, ariko mu byo batugaragarije kugira ngo za ngamba zo kugira umubare muke mu ishuri bazabijyanira hamwe no gukwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Hari kaminuza ya Global Health Equity y'Ubutaro, hari African Leadership University, hari African Institute of Mathematical Sciences Rwanda EMS, hakaba Carnegie Mellon University Africa, Oklahoma Christian University na Rwanda Institute for Conservation Agriculture. Iyo ni izi esheshatu zifite uburyo buhamye bw'ikoranabuhanga, ariko zizanakoresha kujya mu ishuri abanyeshuri bagakurikira. Aho ngaho ni abanyeshuri bose bo muri izo kaminuza. Hari izindi kaminuza eshanu zizafungura guhera hagati muri uku kwezi kwa cumi, ariko zo zikafungura zihereye ku myaka imwe iri mu byiciro byo hejuru, kugira ngo abo mu byiciro byo hejuru barangize. Harimo barangize baha umwanya n'abandi. Izo kaminuza eshanu harimo kaminuza y'u Rwanda, ubwo tuvuga guhera mu mwaka wa gatatu, wa kane n'uwa gatanu bitewe na programu abanyeshuri biga. Abo bemerewe kuza ku mashuri bigaho bakabonana n'abarimu, ariko bwa buryo nabwo bw'ikoranabuhanga. Kaminuza y'u Rwanda naho yashyizemo ingufu cyane. Ubu ngubu amasomo arenga 90% ari kuri online platforms, ku buryo bazakoresha ubwo buryo bwombi. Nubwo abanyeshuri bazaba bari kuri kaminuza, ariko nubwo buryo bwombi bazabukoresha. Impamvu twanatangire n'abanyeshuri bake baza ku ishuri ni ukugira ngo tunubahirize ya ntera, ariko abanyeshuri bose dushaka ko mu ntangiriro baba no mu macumbi ya kaminuza. Irindi shuri ni rya Rwanda Polytechnic, ryo rizazana umwaka wa nyuma, hanyuma nabo barangize baha umwanya abandi. Hari Institut d'enseignement supérieur de Ruhengeri INES, Kibogora Polytechnic, hakaba na Mount Kenya University Kigali Campus. Abo ngabo bazakoresha uburyo bwombi, ariko banazane imyaka ya nyuma. Abo bemerewe duhereye ku igenzura ryakozwe n'inama nkuru y'igihugu ishinzwe amashuri makuru na kaminuza, bemerewe gutangira hagati muri uku kwezi kwa cumi. Hari izindi kaminuza enye zemerewe gufungura hakoresheje uburyo busanzwe, abanyeshuri bajya ku ishuri gusa ku banyeshuri ba mu mwaka wa gatatu, kuva mu mwaka wa gatatu kugeza mu wa gatanu. Aba ngaba ubwo ni uburyo bazakoresha mu ishuri. Hari Kigali Independent University, iyo ni ULK, hakaba Ruri Higher Institute of Health St. Rose Dorima, hakaba Rwanda Tourism University College RTUC, hakaba na University of Kigali. Abo ngabo nabo bazahera ku myaka ya nyuma. Hari izindi kaminuza ebyiri zemerewe gufungura abanyeshuri bose bajya ku ishuri mu buryo busanzwe. Iryo ni ryitwa ELPD, Institute of Legal Practice and Development, hakabaho na VATEL. ariko ntibivuze ko izindi kaminuza nazo zitazakurikira kuko byose n'imyiteguro turakomeza tugakorana ahagaragaye ko biteguye koko gutangira gufungura amashuri bagahita batangira izo tutavuze hano so kuvuga yuko zitemerewe ahubwo nazo zizagenda zikurikiraho nuko hano dushatse tugaragaza iziri iziteguye neza ku buryo zatangira haza rero icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye muri ibyo byiciro tugiramo amashuri yigisha programu zitari z'igihugu zo mu bindi bihugu izo ngizo zemerewe nazo gutangira zigendeye kuri iyo gahunda ariko nazo hari ibyo zisabwa kuzuza nazo turi gukorana inama zitandukanye kugira ngo turebe mu myitegurire uko bahagaze cyane cyane ko bo bari basanganywe n'uburyo buhamye bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga ni byiza ko nabo bavanga ubwo buryo akaba ari byo turi kuganiraho kugira ngo twumvikane bitewe n'umubare w'abanyeshuri bajye basimburana hamwe bakoresha ikoranabuhanga ahandi babe bajya mu ishuri kuko twabonye ko mu bihugu byagiye bibishobora ubwo buryo bwombi burakoreshwa hanyuma ku mashuri agendera kuri gahunda y'igihugu national program turateganya gutangira gufungura mu kwezi kwa 11 ahanga hani naho dufite abanyeshuri benshi cyane bisaba uburyo bwihariye bwo gupanga gahunda yuko bagomba kwiga kuko nzi ko benshi nicyo kibazo mwagiye mwibaza ingengabihe iteye ite iyi ngengabihe izaba itandukanye n'ingengabihe dusanzwe tuzi kuko ubundi twavugaga ngo amashuri aratangiye kuri itariki afunze kuri itariki ibiruhuko n'igihe kinike ubu ngubu rero turi gupanga gahunda bitewe n'icyiciro icyo ari cyo n'umwaka abana bigamo ariko cyane cyane kuko nubwo tugiye gufungura tuzakomeza kubahiriza gahunda y'igihugu amabwiriza nk'uko tuyagaragarizwa yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 niyo mpamvu gutegura gahunda yayo biri kudufata umwanya ariko bitarenze icyumweru gitaha nayo iyo gahunda tuzaba twayigaragaje ariko muri make icyo nshaka kubabwira no kuvuga ngo turi kwibanda cyane ku masomo y'ingenzi icyo twita core subjects akaba arizo tugira umwarimu ku mwarimu hanyuma tukongera tukanareba amashuri yarageze mu cyiciro cy'isoza kuko tugira ibyiciro birangiza umwaka wa gatandatu ubanza umwaka wa gatatu wayisumbuye n'umwaka wa gatandatu abo ngabo bazahabwa ingengabihe yihariye itandukanye n'iy'abandi kugira ngo bave mu cyiciro kimwe bajye mu kindi n'abarangiza amashuri yisumbuye bavemo noneho twinjizemo n'abandi bana bagombaga kwinjira mu mwaka wa mbere niyo mpamvu mutarabona ingengabihe yasohotse kuko ingengabihe izajya ijyana n'icyiciro cy'abanyeshuri ariko nk'uko twabivuze byose ni mu byiciro tuzahera tuvuye kuri za kaminuza tumanuke tujye ku mashuri yisumbuye nayo mu byiciro ibyo nari mvuze bigire gahunda yihariye ibindi nabyo bigire gahunda yihariye hanyuma tumanuke tugere no muri primaire ku buryo buri cyiciro uko tuzajya tujya kugifungura ingengabihe yacyo izajya isohoka kandi igaragaza uko abanyeshuri bagomba kubyitwaramo ariko muri byose ni uko tugomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nk'uko nyakubahwa minisitiri w'ubuzima yari amaze kubivuga icyorezo kiracyahari kuba dufunguye n'uko hari ingamba zafashwe kandi twabonye ko zikora tukaba rero twifuza yuko n'ubundi twakomezanya muri urwo rugamba ari ababyeyi ari abanyeshuri ari namwe itangazamakuru tugafatanya kugira ngo gahunda twateguye koko ijye mu bikorwa uko yateguye iby'ingenzi ishuri rya ryo ryose rya leta ry'abikorera rigomba kuba rifite ibikorwa remezo bigaragaza ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 ibyo bikorwa ni ibihe hagomba kuba hari uburyo burambye bwo gukaraba intoki bakagaragaza uko bazagabanya ubucucike mu ishuri mu rwego rwo kubahiriza intera ni ukuvuga ngo ya ntera tugaragarizwa n'inzego z'ubuzima igomba kubahirizwa mu mashuri hagomba no kubaho uburyo bwo gupima umuriro kuri aya mashuri ndetse hagashyirwaho n'ibyumba bibiri mu gihe haba hari uketsweho uburwayi kuko ntabwo twavuga ngo ntibizabaho kuri buri shuri rero hagomba kuba hari ibyo byumba bibiri ndetse hejuru y'ibyo byose ndagira ngo gihuze n'icya communication bigeze kuvuga kugira ngo iki gikorwa cyo gufungura amashuri tuzagikore neza tudahuye n'ibibazo no gutanga amakuru hariho rero uburyo bwateguwe abantu bazaje bahana amakuru ndetse no mu gihe yavutse ikibazo haba gukekaho umuntu uburwayi cyangwa se uburwayi bwagaragaye bigenda gute ku buryo guhera muri iki cyumweru ndetse nk'abanyamakuru muraza kubibona cyangwa murabizi hari amahugurwa yatangiye mu gihugu cyose dufatanije n'inzego z'ubuzima mu kwigisha abantu uko ibintu bizakorwa n'uko bazitegura ngira ngo ministre w'ubuzima araza kunyunganira kuko ibyinshi birareba ubuzima ariko ubundi byo dusaba amashuri by'ingenzi nibyo bikorwa remezo kuba bihari byumvikane ko washobora kumbaza uti hari amashuri adafite amazi cyane cyane amashuri amwe n'amwe ibyo byose turabizi turi kubitegurira hamwe kugira ngo nadafite aya mazi yo mu miyoboro dusanzwe tuzi turi kwiga uburyo aya mashuri nayo agomba kuba afite amazi kuko nicyo cyambere cy'ingenzi hagomba kuba hari uburyo buhoraho bwo gukaraba cyane hanyuma hakiyongeraho n'isuku cyane cyane aho abana bahurira mu bwiherero aho bafatira amafunguro ibyo byose buri mu by'ingenzi tugenda dutegura hanyuma hari ikibazo cy'ingenzi wabajije kijyanye n'amafaranga y'ishuri uhereye kuri ibi tuvuze gutegura ibyo bikorwa remezo byumvikane yuko hari ikindi kiguzi bisaba ku buryo amashuri amwe cyane cyane ayigenga ashobora kubyuririraho akaba yakongera amafaranga y'ishuri ahangaha ni byiza ko wabajije n'iki kibazo kugira ngo n'abanyarwanda bose babyumve ikigerezo cyagize ingaruka ku bantu bose nubwo wakongera amafaranga y'ishuri nka nyiri ikigo kubera kumara amezi atandatu afunze turanabizi imibare turayifite ukuntu ibigo by'amashuri byagize igihombo gikomeye ariko bibuke ko n'abo babyeyi nabo izo ngaruka zabagezeho ku buryo gusaba umubyeyi minerivari irenze ubushobozi bwe nabyo bishobora kugira ingaruka bigatuma hari abana bamwe badasubira muri aya mashuri ahangaha turifuza yuko ikiguzi cyo kwiga icyo twita amafaranga y'ishuri atahinduka ugereranije n'ayo abana batangaga mbere y'uko amashuri afunga ariko uruhare rw'ababyeyi aho bibaye ngombwa ko ishuri ribona ko kuko n'ubuzima bw'abana ishuri rizaba rirengera ntabwo ari byiza nanone ko dushyira umuzigo wose ku ishuri aho ababyeyi babishoboye bafashe ishuri kugira ngo ibikorwa by'isuku kuko bijyeho kandi bihamye ntabwo dushobora kubabuza ariko icyo tudashaka ni uko byongerwa ku mafaranga y'ishuri niba ishuri reka tuvuge n'ishuri ryigenga kuko ahenshi niho bishobora kuzagaragara kuko n'ubundi amashuri ya leta ntabwo yishyuzaga niba ishuri ryishyuzaga 150,000 ukabona bishyize kuri 200 ntabwo ari byiza ko byagenda gutyo ahubwo umusanzu w'ababyeyi ukagaragaza icyo ugiye gukora ariko utiyongereye ku mafaranga y'ishuri ku buryo igihe bitazaba bikiri ngombwa ababyeyi batakomeza kwishyura ayo mafaranga yaba yariyongereye ku mafaranga y'ishuri ariko kugira ngo ibi bizagende neza biradusaba ijisho nk'abakuriye uburezi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa turizeza ari ababyeyi ari n'ibigo by'amashuri yo tuzafatanya kugira ngo hatazagira urengana haba ku ruhande rw'ishuri cyangwa se ku ruhande rw'ababyeyi hanyuma hari ikindi mwamwe abajije kijyanye n'amashuri nibyo dutangira kubaka amashuri twavugaga amezi atatu twumvaga mu kwezi kwa cyenda tuzaba twarangije ariko nk'uko mubibona koko ntabwo ibikorwa byo kubaka byarangiye kubera impamvu ahanini zitewe n'ibikoresho nibutsa ko uyu mubare w'ibyumba by'amashuri twashakaga kubaka ungana n'umubare w'ibyumba by'amashuri byubatswe mu myaka 16 ishize bivuze ngo ari ibikoresho byari bikenewe byari byinshi kandi ibikoresho by'ubwubatsi by'ingenzi byose twari dukeneye ni byinshi cyane twisanze rero ku isoko ryacu ibikoresho dushaka n'ibihari ari bikeya ugereranije n'ibikenewe biba ngombwa ko abacuruzi bajya kubishaka hanze y'igihugu kuko n'ubundi niho bisanzwe bituruka cyane cyane nk'ibijyanye n'ibyuma amabati yo gusakara amwe n'amwe ibikoresho bimwe by'ingenzi bituruka hanze y'igihugu yewe n'ikibazo cya sima buriya cyajemo turenza kapasite ya simerwa yo kuproducinga cement iyo twari dukeneye yarenze iyo kapasite ya simerwa biba ngombwa ko dufatanije n'izindi nzego cyane cyane minisiteri y'ubucuruzi turashimira na minisita ko yagiye abidufashamo cyane tujya no gushaka cement ahandi bivuze ngo ibyo twari dukeneye byari birenze ubushobozi bw'ibiri mu gihugu biba ngombwa ko bijya gushakwa hanze ariko nk'uko banabigaragaje muzi imbogamizi zagiye zibamo kubera imodoka kuzana ibikoresho hagomba kwipimisha mu minsi yashize hajye hagaragaramo n'abarwa ibi byose bikagenda bitinda ariko aho tugeze uyu munsi dufite ikizere ko nkuko twabivuze dutangira ko amashuri abanza n'ayisumbuye yatangira hagati mu kwezi kwa 11 icyo gihe twizeye tudashidikanya ko tuzadufite ibyumba birenga 70% by'ibyo twateganije ibi rero ntibidutere impungenge kuko n'ubundi ntabwo abana bazajya biga tubatandukanije mu byiciro kugira ngo twubahirize ya ntera ibyo byumba bibaye bihari tukongeraho n'ibyo twari dusanganye dufite icyizere yuko ikibazo cyo kubahiriza intera kizashoboka so izo nizo mbogamizi zabayeho mu kubona ibikoresho byatewe ahanini no gushaka kubaka byinshi ibikoresho byose tutabifite ngo akazi gakomeze kuko iyo ibikoresho biba bihari mu mezi atatu byarashobokaga kurangiza ariko ubu ngubu twizera tudashidikanya yuko mu mpera z'umwaka ibyumba byose bizaba byarangiye ariko hagati mu kwa 11 70% ndetse narenzeho ibyumba bizaba byabonetse murakoze
Ministro Maria Valentin atangaza ku mugaragaro gahunda y'ifungura ry'amashuri mu Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Watumirwa bacu bandi rero nk'uko nabibasezeranije turahera kuri Dr. Karambizi Sylvestre uyobora ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro muri kaminuza yigenga ya Kigali. Ntangiye mubaza niba abona icyo ari igihe gikwiriye cyo gufungura amashuri mu Rwanda.
Buriya kugira ngo abayobozi bacu bahitemo yuko mu kwezi kw'icumi twafungura hari ibintu byinshi bakurikije barebye uko COVID-19 yagiye igabanuka mu Rwanda kandi kubera ingamba zafashwe bakurikije amabwiriza ya minisante n'izindi nzego za RBC abaturage bakanguriwe gukurikira amabwiriza yatanzwe kandi barakurikije bituma icyorezo kigabanuka cyane ku buryo babonye yuko abaturage bakurikira neza amabwiriza yatanzwe n'ubuyobozi babona yuko bafunguye za kaminuza zigizwe n'abantu bakuze ushobora kugira inama bakazumva hanyuma rero ubwo hari ibindi ingamba zafashwe
izo ngamba zafashwe nizihe mwiteguye mute gufungura
imyiteguro ukuntu ikoze hari amabwiriza asanzwe no ku isi yose akurikizwa ariko umuntu wese ashobora kwambara agapfukamunwa ariyo face mask hanyuma hakaba n'icyo bita social distancing gutera intera hagati y'umuntu n'undi ibyo rero ni kugira ngo abanyeshuri binjire mu kigo ibyo bisaba kubahirizwa niyo mpamvu ukigera mu marembo y'ishuri ya kaminuza usanga hari abantu bahari bareba neza yuko buri munyeshuri akigera mu marembo yambaye mask kandi bakareba ko niyo ntera yubahirijwe ukinjira mu marembo rero usanga twarubatse ahantu bakarabira arizo washing station haba hari n'umuntu ashinzwe gupima temperature kugira ngo turebe ko nta muntu yaba afite ikibazo cy'indwara ya COVID-19 hanyuma habari no twashyizeho n'umuntu umukorera bushaki ni babandi young volunteers dushira aho kugira ngo bibutse uwo babona arangaye gatuba bamwibutsa. Hanyuma iyo urenze amarembo ukomeje ukagenda ukinjira mu kigo ushyikira kuri building. Izo building rero zigizwe n'amakarasi abanyeshuri bigiramo. Ukinjira muri building naho hari ntuze izo bita sanitizer, hand sanitizer. Ukigera kuri building noneho wakomeza imbere watangira kwinjira muri building usanga hari ibintu bimanitse amabwiriza yibutsa ukuntu abantu basa kwirinda. Buri floor yose, buri nivo yose, buri etaje yose usanga ayo mabwiriza hari amanitse, kandi buri floor yose usanga hari izo hand sanitizer zihari. Mwagera rero ngo ku maklasi, umunyeshuri akigera muri klasi hari amabwiriza twash, hari abanyeshuri bakuriye abandi validers bakeza kuguma bakurikiranira hafi bibutsa abanyeshuri imyitwarire yabo. Ibyo nabyo twabishyizeho kugira ngo ntagire bagera mu ishuri bakingagara, haba hari abantu rero bakurikiranira hafi. Ubwo ikindi twashyizeho ni uko muri klasi cyangwa mu ishuri aho abanyeshuri binjirira siho basohokera, kugira ngo ntabe ukuntu ba uwinjira n'usohoka bahura ugasanga yantera ntiyubahirijwe ya mabwiriza twahawe na minisante ntiyubahirijwe. Niyo mpamvu hariyo aho winjira hakaba naho basohokera. Ikindi cyashyizweho ni uko hagize umuntu aba suspected ko yaba arwaye, hari rumu yateguwe yitwa evacuation room iri ekwipudi irimo igitanda, intebe n'ibindi bikenewe byose. Hanyuma hakaba kandi imodoka ibiri stand by yafata umunyeshuri ari suspected ariko cyangwa tubona yuko afite ibimenyetso ikaba yahita imujyana ku bitaro. Hakaba n'urundi rwego twise reaction team, ni team igizwe n'abantu bakurikiranira hafi ibibera mu kigo, igizwe n'umwarimu ikagirwa na management staff, ikagirwa n'umuganga cyangwa umuforoma, ikagirwa n'umusekirite. Iyo timu ibamo kandi umuyobozi wo mu kagari aribo local authority, kugira ngo nabo babipikiranire hafi. Hakabaho n'ukuriye abanyeshuri ariyo head of student nabo bahari, hakaba n'umushoferi nawe muri iyo timu ariyo reaction team abarimo. Nuko bimeze niyo myiteguro
yakozwe. Tukivuga iby'intera hagati y'umunyeshuri n'undi, ndumva bisa nk'aho mu ishuri mu cyumba kimwe cy'ishuri hazicaramo abantu bake cyane, kandi mu by'ukuri ubundi higamo abantu benshi. None ubwo icyo kibazo bizagenda gute? Baziga mu byiciro? Nibiga mu byiciro se bwo bimwe mwatinyaga ntibizaba ko umwe azajya yicara ahunda ahagurutse?
Icyo kibazo twaragikemuye cyane. Dufite amashuri atandukanye, hari amato hakaba n'amanini. Hari amabwiriza rero dufite hagati umunyeshuri yicara ku ntebe ari wenyine, kandi dushyiraho ibimenyetso tukerekana aho umunyeshuri yakwicara n'aho atakwicara, kugira ngo ntihari umunyeshuri yicara yegerana n'ubundi. Izo ntera turazubahiriza. Niyo mpamvu usanga ariko ibyo nabyo ntibituma yuko abanyeshuri dufite nk'abari mu wa mbere bazakwigwa mu wa mbere, ntibyashoboka. Icyo ingamba twafashe ni uko dushobora gufata abanyeshuri bamwe batashoboye kubona umwanya mu ishuri mu gitondo bakaba baza kwiga nimugoroba, aprenti ni ukuvuga bamwe batangiye nka saa mbiri kugeza saa sita, nyuma ya saa sita abandi bashobora kuza kuva nka saa saba bakageza nka saa cyenda cyangwa saa kumi, bamwe batashoboye kwinjira mu ishuri.
Ibyo byo gusimburana mu cyumba cy'ishuri havamo isibo ya mbere hajyamo iya kabiri, havamo iya kabiri hajyamo iya gatatu, byo ntibishobora kuba intandaro yo kwandura?
Iyo abanyeshuri basohotse hari isaha hagati yuko irindi shuri abandi banyeshuri bashobora kuza, iyo saha niyo kugira ngo batunganye bakoreshe imiti yabugenewe mu koza amameza intebe aho bari bicaye kugira ngo ntihabe ikibazo cyavuka. Iyo saha yarateganijwe hagati y'abanyeshuri basohotse n'abandi baza kwinjira.
Mukanya baruvuze ko kaminuza ukoraho ifite ibyumba binini byo kwigiramo, bituma ntekereza nk'abadafite ibyo byumba binini bo ibyo bintu bazabishobora bate?
Njye twashoboye urumva hari bamwe bishobora kugora kuko dufite n'amasare y'ubukwe azahinduka amashuri. Ahantu twahoraga twakira abantu benshi bagera kuri 500, 600, urumva ushyizemo intebe ukugahinza intera nta kibazo twe twagira. Ariko hari abandi bashobora kuba bagira ibibazo, ariko ubwo hari uburyo Minisiteri y'Uburezi izabagira inama uburyo babyitwaramo cyangwa bakabasaba yuko babanza bakitegura.
Ukurikije uko mwiteguye, uko ibintu bihagaze, ahantu ubona icyuho, ahantu ubona haturuka ikibazo, haba ari nka hehe?
Nkurikije uko ibintu bimeze, ahaturuka icyuho kiri abantu biraye kwa kundi abantu bashobora kwirara, hanyuma ntibakurikiza amabwiriza yatanzwe, aho naho havuka ikibazo. Ariko abantu bakurikije amabwiriza yatanzwe nta kibazo cyavuka. Ku bantu bakuze nko muri kaminuza nta kibazo tubona kirimo. Izi ngamba zatanzwe ni ingamba zizwe neza kandi ubona yuko zizatuma yuko turwanya iki cyorezo.
Nta ubyifuza ariko haramutse habaye ibyago hakagira uwandura mumaze gufungura, ubwo mwahita mwongera mugafunga imiryango?
Icyo turiho turatekereza uko iyo dukurikira hanze ivugwa hanze, ari muri Amerika, ari mu Bwongereza, ari mu Burusiya no mu Bushinwa, hari no mu Budagi n'iriya Institut Pasteur yo mu Bufaransa, urukingo turabona ruri hafi. Turibaza yuko nitwubahiriza amabwiriza tukifata mu gihe kiri imbere cya hafi, urukingo rushobora kuzaboneka, hanyuma ubwo urugamba twa turabutsinze. Ariko icyo nagira inama abandi cyangwa izindi nzego ni uko bakurikiranira hafi n'ubushishozi bwinshi kugira ngo ntihagire na hamwe hagira abirara
Dr. Karambizi Silvestre, uyobora ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro muri kaminuza yigenga ya Kigali. Dufite kandi na Dr. Rusibana Jean-Claude, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi muri kaminuza ya Kigali. Muri iki gihe virusi ya corona itarakura mu ruge, yakiriye ifungurwa ry'amashuri mu Rwanda.
Murakoze cyane. Iki ni igihe mu by'ukuri cyo gufungura amashuri, kuko abana bamaze igihe bategereje, nabo bafite mu by'ukuri amatsiko, bavuga yuko bakumbuye ku ishuri, bakumbuye abarimu babo, bakumbuye bagenzi babo, ndetse n'amahirwe dufite. Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwinshi bwo kwirinda COVID, kandi mbona Abanyarwanda babyubahiriza, uretse hamwe na hamwe byagiye bigaragara cyane cyane ahurira abantu benshi mu isoko. Ariko mu by'ukuri iki cyemezo kije gikenewe. Turabizi yuko amashuri mu by'ukuri niho abantu benshi bakura ubumenyi, kandi turabizi neza kandi nanone ko ubumenyi ni ryo shingiro ry'iterambere. Kuba amashuri rero agiye gufungura ni icyemezo cyiza, kandi tubona ko za kaminuza n'amashuri makuru bacyakirana umunezero ndetse n'ishimwe ryinshi, kuko bamaze iminsi bitegura mu by'ukuri kuzafungura. Nk'uko inama ya mbere y'abaminisitiri yavuze yuko amashuri makuru ndetse amato ndetse n'ayisumbuye bazafungura mu kwezi kwa Nzeri. Icyo gihe twese twari dutegereje, ariko ejo bundi biba ngombwa yuko bavuga ko azafungura muri uku kwezi kwa cumi, kuko tumaze iminsi rero twitegura nka kaminuza. Iki cyemezo rero nicho kuko nabo babitangaje babona yuko bari bamaze igihe bakora ubusesenguzi bamaze igihe bakora igenzura nabo babonye yuko mu byukuri za kaminuza zigeze ahashimishije ko mu rwego rwo kwitegura cyane cyane harimo kubaka ibyumba bishya by'amashuri harimo kubaka aho abana bazakarabira harimo nanone ikoranabuhanga ryagiye rishyirwa cyane cyane muri za kaminuza babonye yuko nanone ibyumba by'amashuri byagiye bishyirwamo intebe kandi mu gihe bazaga gusura basangaga mu cyumba cy'ishuri mu by'ukuri harimo umubare w'abanyeshuri nabwo batazaba begereye umwarimu cyane babonye yuko harimo ya social distancing cyangwa se kwa kuba abantu bategeranye harimo aharenga metero imwe n'igice umunyeshuri hagati y'undi za kaminuza rero mu by'ukuri nk'uko unabizi ntabwo za kaminuza zigenga zifite abanyeshuri benshi cyane ntabwo ubucucike mu mashuri makuru na za kaminuza buri hejuru keretse hari nko mu mashuri ya leta ariko nabwo ntabwo twavuga ko ari cyane ikindi nanone navuga ni uko abana biga muri kaminuza ni abantu bakuze ni abantu bakuru abenshi bafite imyaka iri hejuru y'imyaka 16 kuzamura bumva ko ari abantu bumva kandi bashobora kubaha amabwiriza baba bahawe n'abayobozi babo ikindi kandi za kaminuza zagiye zitegura zirushaho gushyiraho ibimenyetso cyane cyane mu mashuri aho abanyeshuri mbere yo kwinjira mu ishuri hari ibimenyetso bibagaragariza uburyo bakaraba mu ntoki bakabereka yuko ku ntebe yicaraho hari akamenyetso kagaragaza ko kuri iyo ntebe hari akamenyetso kazi kagaragaza yuko aho kuri iyo ntebe ari aho kwicarwa indi ntebe iri hagati ntabwo bayicaraho mugenzi we nawe yari hirya ku buryo mu by'ukuri haba mu cyumba cy'ishuri ndetse no muri za laboratwari ibyo bimenyetso byose birahari uretse nanone aho abakarabira mbere yuko binjira no mu ishuri za kaminuza nyinshi zagiye zishyiraho wa muti ukuraho mu by'ukuri virusi ku buryo bashobora kuwukoresha mbere yuko binjira mu ishuri abanyeshuri mu gihe bazaba barimo kwiga byabindi byo gufata attendance list bigaragaza yuko baje mu ishuri hagiye hakoreshwa ikoranabuhanga za kaminuza nyinshi cyane mu Rwanda kubera n'ikoranabuhanga mu Rwanda ryageze ku rwego rushimishije bafite ikoranabuhanga ku buryo kwandika ku rupapuro bagenda bahererekanya urupapuro bandikaho ko baje ku ishuri ntabwo bizaba bikiriho hakudakoreshwa ikoranabuhanga kandi iryo koranabuhanga rikaba bifitanye isano na system cyangwa se MIS za kaminuza nyinshi zifite ikindi mu rwego rwo kwitegura bigaragaza yuko za kaminuza ziteguye hariho za komite nyinshi muri za kaminuza zizaba zishinzwe ubukangurambaga no kurushaho gukurikirana ko abanyeshuri bubahiriza aya mabwiriza izo komite zirimo abakozi ba kaminuza ndetse n'abayobozi b'abanyeshuri bahagarariye abantu ibyo rero byose ni uburyo butandukanye bwagiye bushyirwaho mu rwego rwo kugira ngo kaminuza mu by'ukuri zikomeze zitegure
naho haramutse hagize nk'ugira ibyago byo kwandura aho kuri kaminuza
mu gihe rero hazaba hagaragaye nk'umunyeshuri ushobora kuba ufite ibimenyetso bya covid hari icyumba mu by'ukuri bakunda kwita isolation room cyangwa se icyumba kidasanzwe kitagerwamo n'undi muntu kizaba kigenewe kwakiriramo uwo mwana wagaragaje ibimenyetso gukorana rero na command post ku rwego rw'akarere ndetse na minisiteri y'uburezi hari minisiteri y'uburezi ndetse na minisiteri y'ubuzima mu rwego rwo kugira ngo duhanahane amakuru ku byaba byagaragaye bidasanzwe ku munyeshuri mu by'ukuri rero ni byinshi byagiye bikorwa kugira ngo natwe twitegure kandi abanyeshuri nabo mu by'ukuri biteguye gukurikiza amabwiriza kuko bazi neza yuko gukurikiza amabwiriza ari byo bizatuma kwiga kwabo kuzaramba kuruta ko batayubahiriza hakagira uwandura nawe bikaba ngombwa yuko kaminuza ifunga imiryango hari nanone za thermometre za kaminuza zaguze mu rwego rwo gupima abanyeshuri bazaba binjira mu kigo. Hari imiryango myinshi itandukanye abanyeshuri binjiriramo, umuryango binjiriyemo ntabwo ari wo muryango bazasohokeramo. Ibi byose ni mu rwego rwo kugira ngo urujya n'uruza rw'abanyeshuri rutazaba rwinshi, bibakaba ngombwa yuko mu by'ukuri bananirwa kwisuzuma no gukurikiza amabwiriza. Ibyo nibyo nashaka kugira ngo mvuge mu bijyanye no kugaragaza yuko iki cyemezo minisiteri cyangwa se leta yafashe cyo gufungura amashuri cyane cyane bahera muri za kaminuza ari icyemezo cyiza, kandi twe nk'abarimu ndetse n'abayobozi ba za kaminuza twakiranye ubwuzu kandi tubyakiranye ubushishozi no kuzakurikiza.
Umaze kumbwira uburyo butandukanye kaminuza ziteguye gusubukura amasomo, urabona ahantu hashobora guturuka icyuho ari hehe ukurikije ubwo bwitegure?
Murakoze cyane. Ahantu hashobora gutuka icyuho dukurikije uko twiteguye nuko umunyeshuri burya aba ari umunyeshuri uko yangana uko ariko kose. Umunyeshuri aba ari umunyeshuri, birasaba ko ubuyobozi bwa kaminuza buhoza ijisho ku munyeshuri, nanone bikaturuka ku ruhare rw'umwarimu. Uruhare rw'umwarimu mu gihe ari kwigisha narwo ni ingenzi. Ikindi nanone icyuho gishobora kuba cyagihe abanyeshuri barimo gusohoka mu mashuri. Ntabwo tuzabwira abanyeshuri bati niba usohotse mu ishuri ari nka saa tanu nk'urugero, umunyeshuri umwirukane atisohoka utahe va hagati ahangaha muri koridos cyangwa se reka kagukinira ahangaha. Biragoye kugira ngo uyobore umunyeshuri utari mu ishuri. Umunyeshuri kumuhora inyuma cyane, ashobora gusohoka avuye mu ishuri ariko muri koridor cyangwa se yaba agiye nko muri toilette agasangamo mugenzi we, ashobora kumusuhuza kuko kwa kundi kureba ko bubahirije ibisabwa, wa wundi umufasha ko yubahirije ibisabwa ashobora kuba atamureba. Kudakorera ku ijisho rero ry'umunyeshuri byaba kimwe mu ngamba zo kugira ngo icyo cyuho kitazagaragara. Ariko mu by'ukuri biragoye, ariko ku bufatanye n'abanyeshuri birashoboka.
Niba rero bimeze gutyo kuri kaminuza kandi ariho hari abantu umuntu yavuga yuko bajijutse kandi bakuru, murabona ibyo bintu kugira ngo bizashobore kugerwaho ku rwego rw'abanyeshuri bo ku cyiciro cyo hasi nko mu mashuri yisumbuye cyangwa amashuri abanza, ni ibintu mubona bizoroha?
Ibi bintu bizoroha mu gihe dufatanyije n'ababyeyi. Ni ukuvuga ko ku bufatanye n'ababyeyi, abana, abarezi n'ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'inzego bwite za leta, izo nkingi zose uko ari eshanu zose ni ingenzi mu rwego rwo kugira ngo aba bana mu by'ukuri bazubahirize aya mabwiriza. Umwana ntabwo ibyo byose ntabwo nkeka yuko bazamwemera yuko ajya gukina hanze ngo yisanzure. Uko najya gukina hanze akisanzura hanze y'ishuri, bizaba ngombwa yuko akorana na mugenzi we. Ashobora kumukoraho kandi cya gihe arimo gukina ashobora kuzana ibyunzwe hanyuma yamukoraho, bikaba ngombwa yuko ayo matembabuzi yamugeraho. Rero kwandura bikaba byoroshye, ariko ku bufatanye n'izi nzego nk'uko nabivuze ni ingenzi. Ikindi nanone abantu tugomba gukora ni uko kurushaho kuganiriza abana yuko COVID ikiriho ni ingenzi cyane, no kurushaho kubereka yuko bagafata mu mutwe uburyo birinda icyorezo, haba muri bisi, mwarimu bashyira muri bisi akabaganiriza. Ni nka cya kwa kundi iyo ugiye mu ndege burya bahora bakubwira ibimenyetso, igihe habaye nk'urugero ubonye iki urakora ibi, igihe ubonye iki urakora ibi. N'abana niko twakagombye kubayobora mu gihe ishuri rigiye gutangira. Mwarimu icyo agomba kubanza ni ukubanza kubabwira uburyo birinda COVID, bajya gutaha mwarimu akababwira uko birinda COVID. Kandi ibyo byose bigiye bikorwa akenshi hakaba hariho na komite ishinzwe kuzenguruka kureba niba abana bakurikiza ayo mabwiriza byadufasha. Birakomeye nanone nkuko nabivuze, ariko birashoboka mu gihe abana batagiye ku ishuri ari benshi icyarimwe. Kuko nibajya ku ishuri ari benshi icyarimwe, ubushobozi bwa ya komite bwo kubafasha bizagorana. Nibajya ku ishuri ari benshi icyarimwe, ubushobozi bwa ya komite bwo gufasha abana buzagorana. Ntabwo ushobora kubona nk'abana ku kigo, fate nk'urugero nk'ikigo gifite abana ibihumbi bine cyangwa se ibihumbi bibiri bose kugerera ku ishuri icyarimwe ku munsi umwe, komite izabasha gushingwa aba bana nayo yakagombye kuba ari nini ku rwego ruhanini. Icyo gihe minisiteri rero nijya gutangaza amatariki n'ibyiciro bizatangira, ibi byose bizarebwa kandi amabwiriza bazatanga abarimu n'abarezi ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri n'ababyeyi twiteguye kuyashyira mu bikorwa.
Uravuga ibyo guhana intera mu gihe bari mu cyumba cy'ishuri, hanyuma hakajyamo abashobora kubahiriza ayo mabwiriza, bavamo wenda abandi bakajyamo, ibyo bintu byo guhererekanya icyumba byo ntubona ko bishobora kuvamo ikibazo cyo guhererekanya virusi, bizagenda gute kugira ngo abantu be gusangira ibyicaro?
Abantu urakoze, abanyeshuri guhererekanya ibyumba birashoboka kuko bagomba kwiga kuri shift. Kuko iyo wize kuri shift hari intera iri hagati y'abanyeshuri batashye n'abandi banyeshuri baza binjira ku nshuro ya kabiri. Ndakeka yuko intera iri hagati y'abanyeshuri basoje amasomo yabo n'abandi bashaka kuza hashobora kuzajyamo intera y'isaha imwe. Iyo ntera y'isaha imwe niyo gufasha kugira ngo bakomeze bakore isuku ndetse banateremo n'umuti kugira ngo niba hariho virusi ishobora kuba yahasigaye cyangwa se za mikrobe zishobora kuba zasigaye zibashe gusohoka cyangwa se zibashe gupfa. Niyo mpamvu rero iyi shift nayo ikenewe, ariko birasaba nanone indi logistic yo kugira ngo abarimu n'ubuyobozi bw'ikigo bubyitabire kandi bubikore neza.
Niba mbyumvise neza, ushatse kuvuga yuko mwaguze imiti ihagije yo kwica udukoko twa COVID-19 no gukora isuku, irahari muri za kaminuza zose?
Yego rwose irahari, turiteguye kandi nanone na timetable twarazikoze zibasha gutuma habaho ukubusanya kw'amashuri, bamwe bagasoza amasomo yabo, abandi bamara gusoza, abandi nyuma y'isaha, abandi bakabona kwinjira hamaze gukorwa isuku muri icyo cyumba.
Hano muri Amerika hari ikigo ntari buze kuvuga izina, hari amakuru yageze ku bayobozi b'ikigo ko umwe mu bana bahiga afite mwene wabo mu muryango wanduye COVID-19, ariko uwo wanduye ntabwo yiga kuri icyo kigo. Ariko bafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka tube dufunze by'agateganyo, tubanze turebe niba yaba ataranduye ndetse akabakomeje kwanduza abandi bana bagenzi be ariko bitaragaragara. Ibintu bisa gutyo murabyiteguye?
Twe ntabwo twiteguye, kumva ko twebwe hano mu Rwanda mu by'ukuri iyo hari ugaragaza ibimenyetso arapimwa ku buryo bwihuse, hanyuma ahubwo uwo mwana wenyine niwe ushyirwa mu kato kuruta yuko bashira bafunga ishuri. Ikindi kandi nanone ku bufatanye n'inzego z'ubuzima ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri, nubwo bigihenze ariko birashoboka yuko abo umwana yahuye nabo bose bashobora nabo guhabwa gushyirwa mu kato, cyane cyane nk'iryo shuri, cyangwa se bagapimwa muri ya masaha 72 babona yuko nta bimenyetso bihari, mu by'ukuri abana bakagaruka mu ishuri. Ntabwo umunyeshuri umwe utaranduye, ariko kubera ko ababyeyi be bashobora kuba baragaragaje ibimenyetso byatuma ishuri ryose rifungwa, hakeneye we ubusesenguzi, ariko nanone no kwihutira kumenya amakuru yaho abo banduriye ndetse naho uwo mwana abo yahuye nabo, kugira ngo hafatwe uwo mwanzuro mu by'ukuri ukomeye, n'umwanzuro ukomeye wo gufunga ikigo cy'ishuri.
ukurikije uko mubibona mubona kaminuza zose zo mu Rwanda ziteguye gufungura imiryango?
Uretse kaminuza zahagaritswe mu gihe gishize, ariko izindi kaminuza ziriteguye zose kugeza uyu munsi ntabwo itangazo rirasohoka rigaragaza za kaminuza zitari zemererwa kuzatangira. Ubugenzuzi bwarakozwe kandi Minisiteri y'Uburezi yavuze yuko bizatangazwa vuba, bazajya bagenda batangaza ikigo ku kindi uko bukeye n'uko bwije. Abanyeshuri ndetse n'abayobozi b'ibyo bigo bazajya bagenda bahabwa amakuru ndetse n'abandi bafatanyabikorwa uburyo uwo muhango uzaba urimo kugenda ukorwa.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turagenda tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Nubundi wari mutanga ibitekerezo, ariko noneho ndagira ngo ugire icyumwe hari kutanga kirebana n'ingingo twaganiriyeho.
Murakoze cyane. Icyo nshaka kongeraho nuko twagira inama ubuyobozi bukuru bureberera amashuri makuru na za kaminuza ndetse na Minisiteri y'Uburezi mu rwego rwo kurushaho gushishikariza amashuri makuru na za kaminuza kurushaho gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi bw'abanyeshuri ndetse n'abarimu mu gukoresha ikoranabuhanga. Ikindi cya kabiri ni uko nanone twatanga inama y'uko imari yagiye ishorwa mu kubaka no gushyira ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga mu mashuri cyane cyane za kaminuza bidapfa ubusa, ahubwo bakomeza gukora ubugenzuzi kugira ngo abujuje ibisabwa bemererwe, kugira ngo tuze gukomatanya uburyo bubiri bwo kwigisha hakoreshejwe ikoranabuhanga no kwigisha hakoreshejwe imbonankubone. Ikindi ni uko twarushaho gushishikariza abayobozi b'amashuri ndetse na ba nyiramashuri yaba yigenga cyangwa se ubuyobozi bw'amashuri ya Leta, nuko bafasha abanyeshuri kubona ibikoresho by'ikoranabuhanga za mudasobwa ndetse na internet, kugira ngo abanyeshuri mu by'ukuri bakomeze bave umusemburo w'impinduramatwara mu gukoresha ikoranabuhanga. Ku banyeshuri bashobora kuzumva iki kiganiro, ndabashishikariza gukomeza kuganira n'ababyeyi babo ndetse baganira uburyo bazitwara mu gihe amashuri azaba yafunguye, kugira ngo bakomeze guhabwa inama y'uburyo bazifata mu rwego rwo kugira ngo batazanduza imiryango yabo. Ikindi nagira inama ku banyeshuri ni ukurushaho kumva yuko kwiga ntabwo ari mu ishuri gusa, ahubwo ushobora no kwiga ukoresheje ikoranabuhanga, kandi mu by'ukuri ufite ibisabwa byose, nta kibuza ugira ubumenyi, kandi ubwo bumenyi bukagukomeza ukazagutunga mu buzima bwawe bwose. Ntabwo rero kwiga ari mu ishuri gusa, ahubwo ushobora no kwigira ahariho hose kandi ukiga ibyo n'undi akagombye kwiga. Dukomeze rero twirinde COVID, dukomeze twirinde COVID, ariko nanone dutekereza yuko amashuri nayo ari ingenzi mu buzima bw'abature.
Dr. Jean-Claude Rusibana, urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane, ndabashimiye.
Dr. Rusibana Jean-Claude, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi muri Kaminuza ya Kigali. Nshuti mwari muteza amatwi ikiganiro muri sanga turabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi naha tugisubikiye mbashimira mwese nshimira n'abagenzi banje bamfashije kugitegura. Uwegeranije amajwi ni Fatou Animas Kalala, je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. Press one.